लेचे रहा आसे के दे आसे के दे नवीन आए रहे
Minawe kwa mana upendo umepitiliza maneno peke haitoshelezi naongeza vitendo mama mi mama sita wewe chakula moyo kweli hubali menikolea na mboni limeshaniziba kiangazi na masika nitakutunza Joni kuweza jowe baby Uzani hendia zuzuzuzuzu
Haya we
Bubu 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 Iyo kapitoli akathuka kangu Ninda kupawe Ugule podozi hake Na vipodozi vingine Uthuwe kumeta meta dedewe Uzani hendia zuzuzuzuzu Bubu 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 Ni kuchezeshe nzele na bango Una vile na fili kimpango Ni kuchezeshe vrege na kwaito Na penda jicho lako lege Na kukulira helikopter Wende na romu nani Riku hirike mazini Isharende kunini Nishike mkono ni kufate Unapotaka tuende Uzali hendia zuzuzuzuzu Hai zuzu Dedewe mina kuhenza Ukiniri cha undantonera Umenifanya zuzu 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 Hai zuzu Kubuka uzu Nikikulola unanipa appetite enzi Baby you are so sweet Uzani hendia zuzu 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 Bubu 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 Dedewe mina kuhenza Ukiniri cha undantonera Umenifanya zuzu 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 Hai zuzu Zuzu, umenifanya Zuzu, we mami Ni kwako we Zuzu, Zuzu, kwa utamu wa penzi lako Zuzu, umenifanya Zuzu, we mami Ni kuchezeshe nzele na bango Una vile na fili kimpango Ni kuchezeshe vrege na kwaito Na penda jicho lako lege Na kukulira helikopter Na romu nani Riku hirike mazini Kisha rende kunini
Lete raha Siki ya mutwano Hapo Zegede 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 Enda vino Enda vino Taichi
Unapotaka tuende
Uzali hendia zuzuzuzuzu
Hai zuzu
Bubu bubu
Dedewe mina kuhenza Ukiniricha undantonera Umenifanya zuzuzuzuzu Hai zuzu
Kubuka uzu
Nikikulola unanipa appetite enzi Baby you are so sweet
Uzali hendia zuzuzuzuzu
Bubu 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 Dedewe mina kuhenza Ukiniricha undantonera Umenifanya zuzuzuzu